iherezo ryo kwibona niki? Dusome imigani sura y'icumi na gatandatu n'umurongo w'icumi n'umunani, haravuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshe ugafatanya n'aboroheje kuruta kubona iminyago n'abibone. Namani yari afite kwibona kwinshi cyane kubona we araritswe we n'umwami, kandi abonye yuko na Mordekayi atamupfukamiye ategeka yuko akwiriye kubambwa. Ariko se nyuma y'ibyo twabonye yuko ari nde wabambwe? Wibuke yuko kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ishusho y'icumi na gatatu. Muri iyi shusho tuhasanga abantu bane bitwa Danieli, Shandrake na Meshake na Abedinego. Abo bajanywe ari iminyago hamwe n'ubwoko bw'Isirayeli. Abo ngabo batoranyijwe kuja kwiga iby'ubwami no kurya ibyo kurya umwami yabategekeye. Byari bikwiye ngo bigishwe imyaka itatu nyuma y'ibyo bazokorera umwami. Nyuma y'ibyo abo bantu bane banga kurya ibyo kurya umwami yari yabategekeye, babwira uwabagaburiraga ngo azabahereza ibishyimbo n'amazi. Nuko uwo mutetsi arababwira ati, mu gihe umwami azobimenya yuko ntarimo kubahereza ibyo kurya yategetse, akamenya yuko mpari mbahereza ibishyimbo n'amazi gusa, ni ukuvuga ngo njyewe nzapfa. Danieli aramubwira ngo utugerageze gusa iminsi icumi, maze nyuma y'ibyo nubona tudafite imbaraga, nuko tuzobona kurya ibyo byo kurya by'umwami yateguje. Nuko uwo mugabuzi aremera, maze nyuma y'iminsi icumi ababoneka yuko ari abantu b'imbaraga kandi bafite ubuzima bwiza cyane.